Part 3. More greetings and courtesy expressions. Now let's add a few more essential courtesy expressions. Hello, how are you? Singular.
Hujambo. Hujambo. Hujambo.
Hello, how are all of you? Plural.
Hamjambo. Hamjambo. Hamjambo.
We're fine.
Hatujambo. Hatujambo. Hatujambo.
How are you doing? What's the news?
Habari gani? Habari gani? Habari gani?
Good. Fine.
Nzuri. Nzuri. Nzuri.
Good morning.
Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi.
Good afternoon.
Habari za mchana. Habari za mchana. Habari za mchana.
Good evening.
Habari za jioni. Habari za jioni. Habari za jioni.
How are you, General?
Habari gani? Habari gani? Habari gani?
Fine, thank you.
Nzuri, asante. Nzuri, asante. Nzuri, asante.